welaba emitima nekyesima enobulamu bwaterera nemikwano gindaba negyewunya nti nakyuka nnyo lulinabangaawo mumasiga abogera batyo sikyayoka waleti mwemuli akafaananyiko ne kabalaga ne mbagamba nti mumulabe one yamanya byenjagala mu bangi kati nyirira lwakubeera gwe wafuka musawo gyendi byakyuka wafuka musawo gyendi omusawo abaawo kulikate wafuka musawo gyendi bandeke nengeca okuva lwenakusiima enobulamu bwaterera abalungi banjeyo naye ate gwe banango susewo oli bulungi mu byonna nga tebano balungi wano wetulaba baba balungi mu desemba januwali olutuuka tenabo ne bakyuka byantuukako bwolaba oli omuwala yeegonza mu kusooka wayitawo mwaka gumu oli omuwala nakyuka baŋŋamba yalwawo kuba bano tebatuuka nayeeyo kwagala kye wandagalulyedda ne leero kye ndaba wafuuka musawo gye ndi omusawo abaawo buli kate wafuuka musawo gye ndi bandeke nengeca okuva lwenakusiima enobulamu bwaterera yeyo kubeno bambonyabonya mazima neranveyo kwegula mubamu lwetama munono mwemalira mukale babera mubaneyo nolabikanga mwesibako naveyo yanketa njagala kuba nono kubaye yafayo jendi sente ne bwezimbula bakitegeera ng'essuubi ligenze naŋŋamba tusabeko nve kwono ŋende nani oyali ntegeera wafuuka musawo gye ndi wafuuka musawo gye ndi wafuuka musawo dali wafuuka musawo eno mazima wafuuka musawo wafuuka musawo dali wafuuka musawo eno ndeke nengeca okuva lwenakusiima enobulamu